for the magic.
Bahora bambaza igituma mora nishimye, bakambaza aho nkuru y'umunezero. Nje nararize, nararize, nararushe aho Yesu yankuye, ni kure mu butayu. Ariko iyo mana nsenga igisiga bayo, iho rifite gahunda. Aya mashimwe na yawe, ni wowe mimbaza,
ni wowe mimbaza,
uhora ukora ibihambaye. Nagiye kumacupa, nagiye kumacupa, ubuzima bwanjye bwarubwo guhorukanika. Ubwo nibuka kwa muganga bati indwara nabwikira, ariko gerageza kurwana, ntiwamenye ubundi uzayikira. Nje nararize, nararize, nararushe aho Yesu yankuye, ni kure mu butayu. Ariko iyo mana nsenga igisiga bayo, iho rifite gahunda. Aya mashimwe na yawe, ni wowe mimbaza,
ni wowe mimbaza,
uhora ukora ibihambaye. Mamora nishimye, bakambaza aho nkuru y'umunezero. Nje nararize, nararize, nararushe aho Yesu yankuye, ni kure mu butayu. Ariko iyo mana nsenga igisiga bayo, iho rifite gahunda. Mashimwe na yawe,
ni wowe mimbaza,
ni wowe mimbaza, uhora ukora ibihambaye.